Nesnes Production.
Kama Yusufu alipouzwa kule Misri, haikuwa ni yake siri, ilikuwa ya Mwenyezi siri. Kila siku minafanya sara kwa siri siri, siri siri. Baraka unanibariki nazo kwa siri siri, siri siri. Imekuwa siri yangu mina, imekuwa siri yangu mina. Adonai, you are better. My father, you are better. You are better than them. My father, you are better. You are better. My father, you are better. You are better than them. My father, you are better. Better than them, them, better than them. Better than them, them, you are the best. Better than them, them, better than them. Better than them, them, you are the best. Better than them, them, better than them. Better than them, them, you are the best.
Umenichagua chagua, kanikagua kagua, mimi nikajua jua. Umenichagua chagua, kanikagua kagua, mimi nikajua jua. They plan for my failure.
You give me pleasant
ways for love.
I'm on a canceling
what I'm doing.
Thank you for killing
ways follow.
Preaching my belief.
Every day's my doing.
Oh, soon I come.
Your head's on a king.
Waiting as for open.
My heart belong to you, Jehovah.
Best of the best,
you are
the best, best of the best,
you are
ila
umenichagua chagua, kanikagua kagua, mimi nikajua jua. Umenichagua chagua, kanikagua kagua, mimi nikajua jua. Binadamu watakutenga wakuchague,
eti kwa nini unamwari?
Waone upendezi tena wakunyime haki,
eti kwa nini umerarukiwa?
Wakudhalilishe hawakuweli kipeti,
eti kwa nini watembea miguu?
Ila wewe unaomba kwa
siri,
unaomba, unaomba kwa
siri.
Naye Mwenyezi anajibu kwa siri,
anajibu, anajibu kwa siri.
Adonai, you are better. My father, you are better. You are better than them. My father, you are better. You are better. My father, you are better. You are better than them. My father, you are better.
Better than them, them, better than them. Better than them.